Ministro, con la función que está presidente, que te dice el danzo, cuando hay ganas de volver a dar a la comunidad, como un bastaco, de la gente de Cuba de Unidad, la gente de Cuba de Unidad, como comiana, ella me enumula, la coba me enumula, la coba de donde nace el mismo, como ya vive Mocaga, o me enumula, o me enumula, y en mi coro yo na, ya pues me enumula, que se sabe, ya coro, ceremonia de Ground Zoo, y yo vine a vivir en la cambria, como la moa, ogo kumisiza ogwa moyo gwa gwanga n'okusobola okulabanga wabeerawo enkyukakyuka y'enjawulo mu nkulaakulana n'ebirala omukulembeze w'eggwanga omulonde jenero kaguta museveni yasuubira okubeera omugenyi omukulu ku mukolo guno bino byonna byogeddwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga za pulezidenti Mire Babirye Babalanda abadde ayogerako eri bannamawulire ku kisenge ejjolo lya mawulire mu Kampala ekibiina ekinational resistance movement kigenda kukuza olunaku olwamenula abaeerawo nga 26 omwezi ogwa Januari era nga NRM abalwanyi baayo bwebayingira ekibuga Kampala wakati mu kulwanyisa abajaasi ba jenosikosolo lutwa mu nteekateeka y'okulaba nga eggwanga Uganda liva mu mikono gy'abazibu.
These are distinguished Ugandans who have sacrificed for their motherland in different ways. For this, the way we are choose today. Why celebrate this day? The 26th of January is the day the gallant NRA fighters captured Kampala, ending the rule of the UNLA junta, which was led by the late General Sikosero Lutwa. No one should think that what is happening today is a mere change of guard. It is a fundamental change in the politics of our country. This is a famous quote by President Yoweri Kaguta Museveni from his 1986 inauguration speech.